Lawa masonto adlule umfundisi uDlamini waqala ukusifundisa ngendaba yokunikela. Waqale wasifundisa ukuthi thina bazalwane abaphila esikhathini sezivumelwano esisha asisaphoqelekanga ukuthi sinikele u-10% owawukade ufunwe ku-Israyeli. Wachaza ukuthi okweshumi kwakuneyizathu eyintathu. Okokuqala kwakuthi kunakekele iyidingo zabapristi uNkulunkulu ayengabavumelanga ukuthi ba-one imihlaba lapha ka-Israyeli. Okwesibili kwakuwukuthi okweshumi kube ukudla emkhosini, ama-festivals la uNkulunkulu ayethi awabe khona eJerusalema, njengomkhosi wePhasika, umkhosi wamathebanekli be-celebrator uNkulunkulu ebakhiphe eGibhithe. Okwesithathu kwaku ukusiza abaswele, okwakwenziwa every third year, okwakhishwa kubekwe lapha emasangweni amadolobha, abantu beze bazodla bonke bakujabulele. Okwagcina ku-23% ke uma kubala ngonyaka, 10% ababili onyakeni yokuqala emibili no-10% wesithathu ngonyaka wesithathu. Thina-ke asisaphoqelekekanga ukukwenza lokho. Okokuqala, abasekho abapristi phakathi kwethu abangenamvume yoku-owna izinto. Okwesibili, ayisekho leya mkhosi uNkulunkulu ayiyale ngawo u-Israyeli eJerusalema. Imikhosi esinayo thina imikhosi yokuzenzela thina, uNkulunkulu angazange asiyale ukuthi asiyenze. Abampofu uNkulunkulu nendlela-ke afuna sibasize ngayo manje ngaphandle kwalewa 10%. Isikhathi esiningi-ke abantu ma beqala ukuzwa ngokuthi abasaphoqelekanga ukukhokho kweshumi, kuyehla ukunikela, kushone phansi. Kusuke around kubona lowa 10% ababekade bekuzama, bavele bathi saphumula, bayeke ukunikela abantu. Okwenza abefundisi abaningi, omunye wa-confessa kumina wathi, mfundisi ngiyanizwa kodwa angikwazi mina ukusho le nto eniyishoyo ebandleni, ngoba lizorana kanjani ibandla? Abazalwane ngiyabaza abazukunikela uma ungabatshela ukuthi uMalakhi chapter 3 kanti awu-apply kubona. Ngathi mina umfundisi kodwa umethembu uNkulunkulu, awumethembu ukuthi izinto ayishoyo yena uzolenza ibandla lakho ukuthi likwazi ukuzenza, ngaphandle kokuthi wena ulithwiste izwi likaNkulunkulu ukuzama ukubathusa abazalwane ngezinto okungamele bathuke ngazo. Asingayenzini-ke lento abayisabayo. Thina esazi ukuthi sikhululekile kokweshumi, asi-excele ekunikeleni kwethu. Sibakhombisa ukuthi ngaphandle kwempoqo, ngalokhu kunikela umuntu ethokozile, wathi umfundisi uDlamini eyikhethele ngokwakhe ukuthi unikela kanjani, siyakwazi ukuyisupply zonke iy'dingo zebandla, sibasize abampofu, kungashodi lutho ebandleni. Lezi kaNkulunkulu iy'ndlela zeTestamente Elisha ziyasebenza. Thina bandla lasekukhanyeni fa sibe yisibonelo salokho ukuthi amabandla angathuswa ngoMalakhi chapter 3 aya excela kodwa ekunikeleni ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Amen. Ngifuna ukuthinta amanye ama-principles umfundisi angafikanga kuwona okunikela eTestamentini Elisha. Ngicela ukuqala sivule kuMatthew chapter 6. Matthew chapter 6, ngifuna ukufunda laphana uverse 1 kuya ku-4. Sobona amabili ama-principles khona bese sehlela ngenzansi. Nginama-principles amangaki la awu-5 engifuna ukunibalela wona namhlanje. Izinto esimele ukuyikhumbula ekunikeleni kwethu thina esingasekho phansi komthetho kaMose. Verse 1, Matthew 6. Kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuze nibonwe yibo, funa ningabi na umvuzo kuyihlo osezulwini. Ngakho-ke nxa upha ompofu ungashayi icilongo utshele abanye, njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogini nasemgwaqweni ukuze badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha nxa upha odingayo, isandla sakho sokhohlo masingakwazi ukwenziwa ngesokunene. ukuze ukupha kwakho kube sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Principle number 1, ma upha, avoid lesi silingo sokunikela ngenhloso yokuimpressa abantu. Avoid isilingo sokufuna ukubonwa abantu, sonke sinaso. Ma wenza into enhle uyafisa sengathi kungaba neaudience, sengathi kungaba nama cellphone avidorizayo, sengathi kungaba khona opostayo, bese kuba khona o like nani 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 entweni enhle kade uyenza. Uthi uJesu ma wenze njalo njengale ndlela abafarisi ababenza ngayo, babethanda ukuthi uma bezosiza abantu abampofu babasize la kuphambana khona imigaqo, la okwakune-traffic khona, kuwa ama-marketplaces nakhona, khona abantu bezobona ukuthi eyi wazwamupha, wazwamsiza, wazwenza into enhle, babancome, babadumise, babathathele phezulu, sikhuphuke isithunzi sabo. Uthi uJesu uma wenze njalo uyawufofitha umvuzo wakho wasezulwini. Ma wenze njalo abantu yebo bazokubona, yebo abantu bazokuncoma, and that's it kuwena. Akusekho okunye ozokuthola emva kwalokho, ngoba ubukwenze ngenhloso yokubonwa abantu. Ma abantu sebekubonileke, sewukwamukele konke ozokwamukela, akusekho ozokuthola kuNkulunkulu. Ukwenza okuhle, including ukunikela ngenhloso yokubonwa abantu, kwenza ukuthi uvuzwe kuphela abantu, uNkulunkulu angabe sakunikeza umvuzo. Uthi ukwenze njalo kufana nokwenza kwabazenzisi. Uthi nina ningabi njengabazenzisi. Umzenzisi umuntu owenza into eshaya sengathi uyenzela uNkulunkulu kanti uyenzela ezinye inhloso. Uyanikela, wena ungazumncome ubone ukuyinikela kwakhe kuNkulunkulu kanti wenzela ukubukwa wena nje. Umuntu onjalo uyazenzisa, uyihypocrite. Ama-hypocrite leli gama lesiGreek lalichaza abantu ababe-acta, afake imask umuntu la ehlekayo, ukuze noma ingabe ucasukile yena kodwa imask iyahleka nje, noma imask ekhalayo, noma ingabe uyahleka yena imask iyakhala, uyinto angeyona kwangempela. Ngaphandle uyenye into, ngaphakathi uyenye into. Thina singabi njalo, ma senza okuhle asikwenzele ukubonwa uNkulunkulu kuphela. Bese into yesibili oyinothisa kulamavesi engifuna siyikhumbule njengeprinciple ukuthi uNkulunkulu uyakuvuza ukunikela. Kunama-rewards uNkulunkulu asithembisa wona ngokunikela. Khona la kuverse 1 uthi qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu kuze nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo sezulwini. Uma ungakwenzi ukulunga kwakho ngenhloso yokubonwa abantu, kukhona umvuzo onawo kuyihlo osezulwini. Uthi kuverse 2, ngakho-ke nxa upha ompofu ungashaya icilongo utshela abanye njengalokhu kwenza abazenzisi ukuze badunyiswe ngabantu, qinisile ngithi kubo sebewamukele umvuzo wabo. Khona umvuzo okhona ngokunikela, kodwa ngoba bakwenza ngendlela engafanele bathola lowo mvuzo ofanele lokho kwenza kwabo kokubonwa abantu. Kuverse 4 uthi ukuze ukupha kwakho kube sekusithekeni, wena ungashaya icilongo. In fact, isandla sakho saka-right kube ngathi asazi, fihla mawenza ukuze ukupha kwakho kube sekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Asitshelwe la ukuthi yini umvuzo, ngizongena khona lokho ku-point number 4. Kodwa kukhona umvuzo khona, siyakubona lokho bangcwele kulamavesi. Noyihlo obona ekusithekeni uyazi uNkulunkulu ukuthi ukhipha kokungakanani, unikela okungakanani, uyabazi bonke abantu uNkulunkulu owake wabasiza wena, uyakwazi konke ukunikela owake wakwenza, noma abantu bengazi. uNkulunkulu uyabona ekusithekeni, uyayibona inhliziyo yakho ukuthi ubuwenzela yena, uza kukuvuza uNkulunkulu. Khona i-reward ekhona ngokunikela kwakho. Ngicela ke wehlele ngenzansi lapho kuverse 19 sibone uprinciple number 3. Number 1, avoid the temptation yokubukwa abantu. Imoshelana isikhathi leyo nto yenza ungayitholi le nto zangempela ofanele uyithole kuNkulunkulu. Kusiza ngani ukuthi abantu bakwazise? Le nto yesithunzi nokubukelwa phezulu abantu iyakhohlisa. Asifunde ukuba abantu abangenandaba nokuthi abantu bathini ngathi. sinaze singene kule temptation yesikhathi sethu sokufuna ukuphosta yonke into ngenhloso nje ukuthi abantu bakubukele phezulu then what? So nasemabandleni uyakuthola sometimes abantu be embeza neyimali bezo embezonikela ngenhloso ukuthi abantu bababone asingabi abantu abanjalo kodwa asazi ukuthi uNkulunkulu uyasinikeza umvuzo uma sinikela kuyena. Verse 19 isithola enye principle la yokuinvesta embusweni kaNkulunkulu. Ningayibekela ingcebo emhlabeni lapho inokoniwa khona yinundu nokugqwala, moth and rust, le inundu lento edla ingubo, irust idla ama coins, igama lesiGreek esenziwe kahle kahle la ukudla, I think sakhulunywa ngazi ingubo. Abantu babe ngaleza ikhathi ingcebo enye yayibase ingubeni ngoba ingubo zayibiza, ikakhulukazi ingubo eyidayiwe. So uma unowardrobe wawugcwele ingubo ngaleza ikhathi kwakuyindlela yengcebo esimanje sokubeka imali. So ke ningayibeka ingcebo emhlabeni lapho inokoniwa khona inundu nokugqwala, nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha ayibekeleni ingcebo ezulwini lapho inundu nokugqwala kungoni khona, nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Akekho ongakhonza amakhosi amabili. Ngokuba uyakuzonda enye, athande enye, noma athembele kwenye, ayidelele enye. Ningeke nakhonza uNkulunkulu nomamona. Mamona igama lesiAramaic isiHebheru elichaza nje i-wealth, ingcebo. UMathewu uma ebhala ivangeli lakhe ngesiGreek akalitranslatanga, walithatha njengalokhu uJesu ayelishilo ngesiHebheru, waliletha kwisiGreek okwakuveza i-personification. Lento yengcebo ibukwa sengathi iwuNkulunkulu wayona uqobo lwayo okhonzwayo. Sitholani-ke kula mavesi lawo uthi uJesu asingabi nomqondo wokufuna ukugcina ingcebo yethu emhlabeni, ngoba ukugcina ingcebo emhlabeni kurisky. Eyasemhlabeni ingcebo ayilasti, ithi isakhona kube nezinto eziyidlayo nje iphele, njengemoth idla iyingubo, uthi kade uyibekile iyingubo uyifice sezi-useless, sezineyimbobo seyidlekile. Uthi futhi namasela ayafohla antshontshe, kade ugcinile amagolide akho neyimali zakho nama-coins afohle antshontshe ayithathe izinto. Uveza umqondo wokuthi ingcebo yasemhlabeni iyaphela, noma ke ngasantshontsha ngamasela ngasadlanga i-rust ne-moth, kodwa ingcebo nje yasemhlabeni uthi kade unayo iphelele eyintweni zasemhlabeni, igcina ibalekile, akuyona into elastayo. Kodwa ke noma ungayibamba iy'ndlela zokuhlakanipha zokuyigcina imali nokuyiseyiva imali, uzohamba uyishiye, ayilasti also in that sense. Ayikwazi ukukusiza forever ingcebo yasemhlabeni. Isikhathi esiningi iyaphela khona la emhlabeni, kade uthi uyayiseyiva, usebenzela nophilela yona, kodwa futhi noma-ke uyiseyivile uzoyishiya ma usufa, ayikwazi ukuqhubeka ikusize. Ngakho kubula ukuphila yonke impilo yakho, usebenze yonke impilo yakho, usebenzela into ezokusiza isikhashanyana. Uthi kunalokho zibekeleni ingcebo ezulwini. Ezulwini ayikho imoth edla iyingubo, awekho amasela afohla khona. Ngamanye amazwi ingcebo yasezulwini ayipheli, ayiphelelwa i-value. Ma usufikile kuyona wayi-accessa, iyohlezi kusiza. Futhi ayizukuphela ngokuhamba kwesikhathi, awuyophinde uyishiye noma yona ishiye wena, kodwa kuyoba ingcebo oyoyi-enjoya ingunaphakade naphakade, uyoceba forever and ever, uyisigwili, into engapheli, into engaziwa emhlabeni. Imali ayinjalo. Uma uyiqoqile kahle imali yaningi izokulasta mhlawumbe lo 70 years ozoba nayo emhlabeni. Abaningi uyoqala ukuba nemali mhlawumbe usumdala usuno-30-40, iyokulasta lowo 40-30 years. Emva kwalokho i-useless imali yakho, nezindlu zakho, neyimoto zakho, neyigubo zakho, nama-shares, nama-savings, yonke into yasemhlabeni ayisanamsebenzi. Kodwa uma ubeke ingcebo ezulwini, uyothi uma usufikile khona uyoyi-enjoya for thousands and millions and billions of years. Uyi-enjoya leya ngcebo, kuwukuhlakanipha. Ngakho-ke ukuyithiba ezintweni zesikhashanyana khona uzobenefitha ezintweni zaphakade. Nezo nto bangcwele ile principle yokusave nokuinvesta. Baye bathe abantu babekufundisa nje ukusave ngokwala emhlabeni bathi zigweme koswidi neinto ezimnandi into zesikhashanyana khona uzokwazi ukubeka imali ukwazi ukuthenga indlu into enkudlwanyana. Noma save imali yakho ungayidla yonke imali yakho manje usasebenza khona uzothi uma usuretire ube nemali yokuphila. Leyo principle leyo yokuyigwema ezintweni ezanelisa manje ukuze ubenefit later. Ileyo principle noJesus asinika lo la kodwa yena usinika engcono kuneyama savings asemhlabeni. Ngoba nemali ye retirement noma uyibeke kahle uyoy enjoy lowo 15 years woku retire 20 years. UJesu uthi thatha leyo principle living further saver emazulwini. Ama investments akho awangabi semabank asemhlabeni afake emabank asezulwini ama investments akho. Ngamanye amazwi bangcwele asisebenzise ingcebo yasemhlabeni ngenhloso yokugwilika ezulwini. Sebenzisa imali uNkulunkulu akunika yona emhlabeni ngenhloso yokuthi emazulwini ube ibhoza, ube nezimali, ube nengcebo, ube nomvuzo. Nawo lalo mvuzo ovela khona. Lo mvuzo ade ekhuluma ngawo ukuthi uNkulunkulu uyazivuza. Unganikeleli ukubuka abantu uzolahlekelwa umvuzo. Kodwa nikela abantu bengakuboni khona uzoba nomvuzo kubaba. Nawo lo mvuzo akhuluma ngawo. Ukusiza abantu, ukunikela ngenhloso yokubonwa uNkulunkulu is a way of investing emazulwini. Khona uyothi mawufika khona ube nengcebo engasoze yaphela. Amen. Uthi kuverse 21 ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona. Into ibona ingcebo kuwena, into ebalekile kuwena, automatically iyayibamba inhliziyo yakho. Akwenzeki futhi ngenye indlela. La izinto za amagugu akho ekhona, into nje ebalekile kuwena eyigugu kuwena, inhliziyo yakho iba kuyona leyo nto. Mawumuntu ophile lamagugu semhlabeni, into ebalekile kuwena ibank account, into ebalekile kuwena umuzi nemoto nomsebenzi neyingubo nanani izinto abantu abayithengayo, nenhliziyo yakho iba lapho. Kodwa mawuzothatha zonke lezo zinto including imali bese uyayisebenzisa ngenhloso yokubeka amagugu ezulwini, uphisane ngazo makudinga uphisane ngazo, uyisebenzise ngendlela hayi nje ukuthi uyenjoy emhlabeni kodwa ngendlela ukuthi ulekelele umbuso kaNkuluNkulu, uthathe izimali zakho uyifake embusweni kaNkuluNkulu, then amagugu akho uwabeke ngalezulwini, ila nenhliziyo yakho izoba khona. Uzoba umuntu olangazelela izulu ngoba wena unamagugu la emhlabeni. Awusiyo umuntu ophilela ukuenjoy izimali zala emhlabeni, uphilela izulu, ngakho awunqeni nokuhamba emhlabeni. Mayithu Paule kumina ukuphila kuKristu, ngiphilela yena yonke into enginayo ngiphilela yena uKristu. Ukufa ngenxa lokho kuba inzuzo. Ukufa ipayday kubantu abaphilela uKristu. Ngoba yilanga lokuya emagugwini ethu. Yilanga lokuya, yilanga lokumaturisha kwama investments ethu. Izimali zasemhlabeni besisebenzisa siyisaphaza sifake embusweni kaNkuluNkulu. Ukufa yipayday. Siyo draw ama savings ekade siwenza. Abaphilile emhlabeni abakuthanda ukufa. Bayakwesaba ukufa. Bayabambelela la emhlabeni ngoba wonke amaguga la. Uyigcinile yonke imali wankashela kuyona, waphilela ukwakha izinto imizi, waphilela ukuthola zonke izinto zobumnandi zasemhlabeni, ngakho ufuna ukuyi enjoy for as long as possible. Uyakunqena ukuhamba ngoba uphilela la. Thina abasindisiwe kumele sibe njalo. Funa inhliziyo yethu igcinise izinto zasemhlabeni. Uthi uJesu verse 24 akekho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye athande enye. Mawuzama ukukhonza amakhosi amabili, gcina kukhona oyikhonza kangcono kunenye. Inhliziyo yomuntu iyahluleka ukwahlukanisa ama loyalties ayo inhliziyo yomuntu iba loyal entweni eyodwa ezinye bese ilandela ngenzansi kwayo ma umuntu ophilela uNkulunkulu yena yedwa konke okunye kulandela ngemumva including ingcebo yasemhlabeni ma uphilela ingcebo yasemhlabeni ama aims akho ama ambitions akho into oyivukelayo into oyicabangayo into esenhlizweni yakho ukusebenza ube nemali emhlabeni uNkulunkulu ulandela ngemumva singakhohliseki kuleyo bazalwane kumele uNkulunkulu umenze number 1 or uzoba unumber 2 automatically awukwazi abanye bacabanga ukuthi ngakwenza kulingane uNkulunkulu nemali if all you are living for inhloso zakho nje wena ukuba ibhoza emhlabeni uNkulunkulu ulandela ngemumva awakhonzeka amakhosi amabili uthi uthandenye uzondenye ningeke nakhonza uNkulunkulu nemali ngakho asigade leyo nto principle number 3 wethu imali asiyenze isikhonzi sikaNkulunkulu asiyenze 70 imali ayibe into esiyisebenzisela ukukhonza uNkulunkulu wethu funa iphenduke yona uNkulunkulu ngicela uvule ku Luke chapter 6 uyas illustratela uLuka leli phuzu engilenzayo la ku verse 32 chapter 6 uma nithanda abanithandayo niyakutuswa ngani na ngokuba nezoni ziyabathanda bayithandayo uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini pho niyakubonga ngani na ingani nezoni ziyakwenza lokho there's a general principle ekhona ekuphileni uNkulunkulu ukuthi thina sabantu abangenzi izinto ngoba sine benefits la emhlabeni kuphela kodwa sabantu sometimes abenza izinto most of the time all of the time benza izinto eyingachazeki ngokwemphumela yasemhlabeni sabantu abenza izinto thina eziyovuzwe emazulwini sinjalo nje sithanda izitha zethu kusiza kanjani ukuthanda umuntu okuzondayo olokhu ephila impilo yakhe yonke ezama ukwenzela okubi kuphambana ekhanda kumuntu ongakholwa ngoba lo muntu uyakulimaza nje ubenefitani wena ngokumthanda uyayizwa leyo nto kodwa uthi uJesu asikwenze ngoba uyovuzwa emazulwini that's the only explanation yempilo yomzalwane umzalwane uwumuntu ophila ngendlela eveza umuntu onamathemba emvuzo after sefile ngoba indlela aphila ngayo ayiyenzi sense emhlabeni uzoyithandelana izinto uthi ngokuba uthi uJesu ngokuba nezoni ziyabathanda bayithandayo abantu abangakholwa benze njalo wenza into ezokubenefitha la emhlabeni uthanda abantu abakuthandayo ngoba yabona uzoba ne-benefits phela ngizomthandela nomuntu ongangithandi it makes no sense uma unganayo le ndlela yokucabanga kaKristu yemvuzo yasezulwini uthi uma nenza okuhle kuverse 33 kwabenza okuhle kini pho niyakubongwa ngani ingani nezoni ziyakwenza lokho thina sabantu abenza okuhle kubantu abangasenzela okuhle ungibona ngiyikhathaza ngokwenza izinto ongeke uze uyibone mbenefitha kuzona la emhlabeni the only explanation ukuthi ngumuntu ophilela enye payday anginawo amathemba labantu abangakholwa abanawo angisiye umuntu owenza izinto ngoba zizongibenefitha ngisaphila la mine engikholwayo ngumuntu obeka amagugu nama treasure nama investments ezulwini bese uverse 34 mawuhlela ngenzansi uyayi extenda leyo principle to imali uthi uma ntsheleka labo enethemba ukwamukela kubo niyakubonga ngani na ingani nezoni ziyatsheleka izoni ibuyelwe okunganga lokho ezikubolekisiwe mawuzosebenzisa imali yakho ngeyinhloso zokuvuna la emhlabeni kuphela isiza ngani leyo nto uyabuza uJesu indlela engcono yokusebenzisa imali ukuyisebenzisela imvuzo yasezulwini kunezinto umuntu osindisiwe azenza ngemali yakhe eyingachazeki ngokwama returns asemhlabeni khona izinto engizenza ngemali yami ongasoze ubone ngibenefitha emkuzona ngisala emhlabeni wena ungazi ukuthi ngiyayilahla imali Bathi siyayiwaste imali abantu abangakholwa uma bebona izinto thina esikholwa ezenza ngemali yethu. Uma bengasho njalo khona into ewrong ngawe nemali. Kumele uveze indlela yokuphila ekhombisa umuntu onethemba lemvuzo engekho emhlabeni. Nemali yakho ufanele ikuveze lokho. Kube nezinto ozenzayo that make no sense kumuntu ongakholwa. Uyenzelani lento ngoba ina benefits, ngoba yena akayiboni ibenefits yasekuphileni okuzayo. Uthi Jesu mayiqhubeka umanitsheleka laba eninethemba lokuthi namukele kubona nizobenefithani nabantu abangakholwa bayenza lokho. Verse 35 athi, kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitshelekise, ningalindele kubuyiselwa. Uma nenza kanjalo uyakuba mkhulu umvuzo wenu, nibe ngabantwana bophezu konke, ngokuba yena umnene kwabangabungiyo nababi. Wena eyakha imali, buyuphisane ngayo, ungalindeli ukubuyiselwa. Buyusiza abantu abangenandlela yokukusiza back. Buye unikele ngemali ngendlela engeke izikubuyisele imali back wena. Uthi Jesu uma wenze njalo, uya kuba mkhulu umvuzo wenu. Ukhuluma ngophi umvuzo bazalwane? Kusobala kuleli verse leli. Ukhuluma ngomvuzo ongamukelwa umuntu esala emhlabeni, umvuzo wamukelwa emazulwini. Uya kuba mkhulu lo mvuzo. Mayehinta kuwona uthi nibe ngabantwana bophezu konke. Niyoba ngabantwana bakaNkulunkulu ophezu konke, phezu kwamakhosi, phezu kwabanye onkulunkulu, phezu kwa yonke into, ubusa phezu kwa yonke into, isigwili sikaNkulunkulu oyinkosi yayo yonke into ekhona. Niyokuba ngabantwana bakhe, nibe yindlalifa zakhe, niyogwilika kanye noNkulunkulu. Uyoninikeza umbuso uNkulunkulu. Niyoba ma prince and princesses embusweni kaNkulunkulu wonke umhlaba. uNkulunkulu mase ushisile lo wasenzela umhlaba omusha. Wonke amazulu uNkulunkulu esedala amazulu amasha kuyoba awakho. Yonke incebo ingqondo yakho engayimagina ifise uyoba nayo. Uyohamba phezukwalo igolide. Yonke into inhliziyo yakhe yokuyifise uyoba nayo. Niyoba ngabantwana bophezu konke. Manenze njalo, uyoba mkhulu umvuzo wenu. Webazalwane, ayivishintshi impilo nendlela yokwenza mhla wa-convinced ukuthi ngama-sacrifice owenza la unomvuzo omkhulu emazulwini. Thina sometimes siyayisho leyo nto size sihlabele luyonginika umvuzo omkhulu. Kodwa ingasinki ingahle. Imali kuwena isabukeka ingcono kunalomvuzo wasezulwini. Ukuthola umuzi, nokuthenga imoto, nokuthenga ifenisha, nokuba nebalance kwi-bank account, kuwena kusabukeka kungcono. Le nto yomvuzo wasezulwini ibukeka i-distant, ikude. Awuyifili kahle ukuthi mkhulu lo mvuzo. Thandaza uNkulunkulu akusize lapho. Uyibone lento uNkulunkulu ayishoyo yokuthi kunezinto ezingcono bathandwa kunemali. Kunezinto ezingcono uNkulunkulu asibekele zona, kunengcebo nempumelelo nayo yonke into ongayicabanga yasemhlabeni, khona okungcono kunakho konke lokho. Uma inhliziyo yakho ikubona bese iyabambeka, imali iba yinothing nje owenza noma yini uNkulunkulu afuna uyenze ngayo. Mhla inhliziyo yakho yabanjwa amaguga sezulwini, thandaza ukuthi uyibone lento. Mayethu uNkulunkulu umkhulu, uya kuba mkhulu umvuzo wenu. Uyoba mkhulu umvuzo wenu. Mina ngisafuna ukuba into yangempela bangcwele. Ngisafuna ukuba ibhoza yangempela. Ngigijima la emhlabeni ngenhloso yokuba usambadi emazulwini. Ngifuna ukuachieve ngempela emazulwini. Ngifuna mazikhona izikhundla, ngifuna lezi ezithe ukuphakaphaka mambijana, lezi engaphansana kwabapostoli. Ngiyavuma ukuthi abapostoli akulula ngibadlule ngoba ngiyakusaba nokubulawa ngenxa yokukholwa. Kodwa ngifuna ukubedlula abaningi. Ngifuna ukuyikhandla, ngifuna ukusacrifice,
Mfuna ukumphilela uNkulunkulu ngiyithanqaza entandweni kaNkulunkulu ngoba ngifuna izinto zangempela ngale. Ngifuna ama rewards angempela
emazulwini. Nami nginama ambitions anjengawa Paul. UPaul wayekhuluma kanjalo uthi uPaul mina angibox njengomuntu oshaya umoya, ngishaya inyama ngempela le yami. Ngoba ngifuna ukutuba lomzimba, ngifuna ukusebenzisa ukuze mayifika ipayday cace ukuthi ngasebenza. Angigijimi njengomuntu ophelezela abanye, uyazeke ngephelezela abanye kwi-comrades, kuhle phela ayikho inkingi. Ngigijima nale genge, ngifuna ukuhamba nalaba ba-elite, laba abaqede lapha phambili ngo-5 hours leya top 10, nami ngiyafuna ukungena. Angiboni ngempela mina ukuthi why fanele ngisale kwamanye amakholo. Ngobani? Mabe khona abakwazi ukuzenza lezi zinto uNkulunkulu athi azenziwe, bayiphile ngokugcwelela empilo uNkulunkulu athi ayiphilwe, nami ngiyafuna. Ngifuna ukuhluleka ngizamile, angifuni ukuba yikholwa elisemva kwamanye elihudulwayo nje lenza the bare minimum. Yonke imali ayingene. Yonke amandla amawangene, yonke ingqondo, yonke inhliziyo, sonke isikhathi sami, yonke into enginayo ngiyifaka kule investment le ngoba nginethemba lokuvuna. Uyakuba mkhulu umvuzo. Uyakuba mkhulu umvuzo, ngakho umaximize lo mvuzo ozayo. Singaphilela imali nezinto zasemhlabeni, izinto izodlula khona manje isikhashanyana, ukwaziwa abantu, ukuhlonishwa abantu, bese kuyaphela futhi njalo kanjalo, engathi intuthu nje vele yaphephuka. Ngicela siye ku 2 Corinthians chapter 9. Principle number 4. We are tracker nama ngithi okokuqala, avoid indaba yokufuna ukubukwa abantu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu uyavuzana. Sebenzisa imali yakho ngendlela e-investor emazulwini. Number 4. Ngifuna ukuthinta ke samo kule mvuzo manje. Ileyo kahle into ebe engifuna ukuyicontribute la kunini. Ikhona iprinciple yesi-5 engizogcina ngayo. Kodwa ake sithi ukunaba mbijana le ndaba yemvuzo. Ukunaba kwami kokuqala engifuna ukukusho, imvuzo i-proportionate to ukunikela kwethu. You understand u-proportionate, awuchazi ukuthi kuyalingana ngempela. Uma unikele ishumi, mhlambe kungenzeka uNkulunkulu akuvuze ngento ongayilinganisa no-100 rand. Angisho ukuthi kunjalo, ningenza isibonelo bangcwele. Azingangeni kulowo mqondo wamashumi no-100 rand no-1000. Ishumi, mhlambe 100 rand. Uyabona u-100 rand mkhulu kuneshumi. Mhlambe u-2 rand, bese kuba u-200 rand. So u-proportionate awuchazi izinto ezilinganayo, kodwa uchaza ukuthi kuyahambisana. U-100 uhambisana no-1 rand, u-200 uhambisana no-2 rand, kanjalo kanjalo. Uyanasenda u-proportion, awufani no-equal. Ngakho uJesu besathe umvuzo yoba mkhulu, meaning mhlambe bekuyishumi umvuzo u-100. Manje engikushoyo ukuthi ikhona leya proportion, wena weshumi uyoba ko-100, abanye abako-10 bayobe beko-1000, abanye abako-1000 beko-1,000,000, kanjalo kanjalo. Ngiyithatha la ku 2 Corinthians 9 lento. Verse 6. Kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Ngakho ke yilona lowo makanikele njengalokhu enqumile enhlizweni, kungabi ngokudabuka noma ngokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda unikele thokoza. Akekho ozokucindezela. Akekho ozokusongela ngokudlayo nesikhonyane. Ngeke sikusongele la ekukhanyeni. Kukuwena zikhethele, kusho verse 7. Umuntu akanikele njengalokhu enqumile enhlizweni yakhe, ukuze ezonikele thokoza. Nikele lokhu wena ukukuthokozisayo uma unikela. Kodwa na uverse 6. Uverse 6, uma uhlwanyela ingcosana uyovuna phela ingcosana yakho lo ihlwanyelile. Ufaka uhlamvu lodwa likambila, mhlambe kuyophuma ke isiqe sisodwa, mhlambe sineyikhwebe ezimbili noma ezintathu, angazi ingayo. Uma ufaka izinhlamvu ezimbili kuyophuma izikhwebe ezimbili, kuyamultiply kanjalo ngaleyo ndlela noma kungasiyi imali
kodwa leyo principle ya apply khona sizokwazi ukuthi mase sivuzwe mazulwini siyobe singavuzwa ngendlela efanayo
bathandekayo
khona abantu abanalo mqondo ukuthi ezulwini kuyafana njengoba nasesihogweni kufana akusile iqiniso esihogweni akufana uthi uJesu maye kuwe Capernaum ngoba ukube lemsebenzi eyenziwe kuwena yayenziwe Sodoma naseGomora ingabe kade laphenduka iSodoma kodwa ngithi kuwe kuyoba worse
kuwena Capernaum kuneSodoma kuyoba worse esihogweni kubantu baseCapernaum ababona uJesu esukume siyishosha bangaphenduka then iyiphingi zaseSodoma ingazange zimbone khona ama levels esihogweni umlilo awushisi ngendlela efanayo impethi yakhona ayilumani ngendlela efanayo nasezulwini kunjalo uthi uPaule sisibekele isisekelo esiwuKristu wonke umuntu akakhe phezu kwaso kodwa umuntu akaqaphela ukuthi wakha kanjani kulesi sisekelo omunye wakha ngotshani neyinkuni omunye wakha ngegolide namasiliva phezu kwesisekelo ukhuluma ngempilo yokukholwa
bese thabanye masifike ezulwini yebo bayongena phela bonezini kodwa bayongena bengaphethe lutho bengenamvuzo theni
ngoba le inkuni notshane bekade bakha ngazo kuyosha maNkulunkulu esahlulele bese laba kade bakha ngamagolide bayothi mabengena igolide emlilweni liyakhazimula libe lishayini kakhulu bayoba nemvuzo engcono nasezulwini ama levels awafani bazalwane yebo akekho yobe disappointed ene envy ehalela okwabanye ngoba siyobe sesingcwele ngokuphelele yokwaneliseka iyona lembija na yakho na ukade uyitshalile nami ngiyokwaneliswa iinyanda neyikhwebu zami kade ngisebenzela kodwa wona khona ama level soke mawuhlonyela ingcosana uvuna ingcosana mawuhlonyela kube kukhulu uvuna kakhulu kune proportion ekhona endleleni uNkulunkulu ayozivuza ngayo buka uverse 8 uNkulunkulu namandla okunika umusa wonke uchichime ukuze nithi ninokwaneleyo ngezikhathi zonke nichichime emsebenzini yonke emihle njengokuba kulotshi ukuthi uyahlaphaza apha bampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade now bengingayicabanga lento ngiyicinga emqondweni wami ukuthi konje ngizothini maqondana nemvuzo yasemhlabeni ngithini ngithi akukho ngempela uNkulunkulu azivuza ngakho sisala emhlabeni I think class is really clear nebancwele kodwa what about la emhlabeni siyazi khona amabandla aphilela lokho nje ashumela ukuthi nikela khona uzoba nama thousands nama million I think sina sesibonile ukuthi asimele sibe nomqondo nje kodwa ke akukho ngempela uNkulunkulu asinika khona kusala emhlabeni Lo verse 8 no 9 unginika umqondo ukuthi sometimes uNkulunkulu uyachuza ukusichathazela okunye kwalokhu asibekele khona emazulwini sisakhona la emhlabeni uverse 8 awukwazi ukubalekela lo mqondo lo uthi uNkulunkulu unamandla okunika umusa wonke uchichime ubusa ngasho ukuthi usakhuluma ngemvuzo soyithole zwini kodwa lama leli sentence elilandela yalivumi lithi ukuze nithi ninokwaneleyo ninokwaneleyo ayikho into eyanele ezulwini ezulwini inala yodwa nithi ninokwaneleyo khona la emhlabeni ningashodi nina la emhlabeni ngezikhathi zonke nibe nakho konke elidingayo nichichime emsebenzini yonke emihle ukuze nikwazi ukuqhubeka nenze ukuhle sometimes uNkulunkulu ngokunikela kwakho uyakubusisa ngayo yona imali khona la emhlabeni khona uzoba nayo ibeningi ukwazi ukuqhubeka wenza imisebenzi emihle ile nto lebizwa ngesiphiwo sokunikela lesi uPaul uyakhuluma ngaso kuRomans 12 mayibala indaba yeyiphiwo ungavuli ngoba ngisafuna ukuqhubeka la kodwa mayibala indaba yeyiphiwo uthi kuverse 6 sineyiphiwo ezahlukeneyo ngokomusa siwuphiweyo uma kungesokuprofetha siprofethe ngesilinganiso sokukholwa uma kungesokukhonza kube senkonzweni esokufundisa kube sekufundiseni esokugqugquzela kube sekukhuthazeni esokuphana khona isiphiwo kuthiwa esokuphana aphane ngokukhululeka and then esokuhola ngokukhuthala kanjalo khona isiphiwo sokuphana I think ukhuluma ngaso la uma umuntu ophanayo sometimes uNkulunkulu ukunika lesiphiwo sokuphana
akwenze nje imali lokhu iyanda kuwena
khona la emhlabeni khona uzolokhu ugicabeza nje lokhu ugicabeza lokhu ufunda into ekaNkuluNkulu lokhu ugicabeza embusweni kaNkuluNkulu khona abantu uNkuluNkulu abanikele leso siphiwo leso kahle kahle I believe mina ukuthi igwili ezikholwayo zisuke zinalesi siphiwo noma sometimes igoloza ukusebenzisa uNkulunkulu mayekwenze waceba ukucebise ngenjongo yokuthi uchichime emsebenzini emihle walabanye bekwazi ukwenza okuncane ngoba banemali encane wena ocebile uNkulunkulu ufuna uchichime emsebenzini emihle uthi verse 9 njengokuba kulotshiwe ukuthi uyahlaphaza kakhulu ngoNkulunkulu manje ukhothi ihubo elikhuluma ngumuntu olungileyo olungileyo uyahlaphaza aphe abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade khona abantu okufaka uNkulunkulu abaphi isiphiwo sokuhlaphaza imali uyasifisa leso siphiwo leso sokuyihlaphaza imali sabathe kunesidingo esebandleni hlapha kusaqhamuka umuntu oswele hlapha umzalwana akanayo imali yokugibela hlapha Hey abantu abantu abanje. Hayo gimbela kwesakhe. Ngiyifundisa ngani ingane zami? Ngo 2030 something. Mana ke bengikuphi la? Verse 10, asibuku verse 10. Sisala pa 2 Corinthians. So ke ebengithi kunina bazalwane uNkulunkulu kukhona azivuze ngakho sasemhlabeni sometimes kuyiqiniso sometimes akusilona iqiniso ukuthi mawubuka nebank account yomuntu nesimo sakhe sempilo kwasemhlabeni siyamveza ukuthi umuntu ophana kangakanani sometimes it's true kodwa hayi njalo akusinto efanele sinake ngoba ikhona igwili amabillionaire angaphisani nangasent athanda imali So ke singabe nalomqondo wamabandla prosperity azi ukuthi ukuhamba kahle kwakho noNkulunkulu kubukeka ngomuzi nemoto nayo akusile iqiniso always sometimes kuyenzeka ukuthi mawuncishana nje noNkulunkulu agcine ukuncisha khona la emhlabeni kodwa futhi mawupha uNkulunkulu naye aphe lisho njalo nje leli verse leli nizongiphikisa ngithini Ngoba lisho njalo uNkulunkulu namandla okunika umusa wonke uchichime ukuze nithi ninokwaneleyo nichichime emsebenzini yonke emihle khona abantu uNkulunkulu afuna baphendi mawuthembeka ekubeni lowo muntu sometimes uNkulunkulu alokhi andisa Verse 10 kepha lowo unika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uya kunika ngokuphinda phindiwe inhlwanyelo yenu uyakunika ngokuphindiwa inhlwanyelo yenu aphinde andise izivuno sokulunga kwenu I think again useshintsha amagiya uya kulo wamvuzo wasemazulwini uNkulunkulu onike inhlwanyelo imali khona nizokwazi ukuphisana ngayo esikuneyidingo uyakunika ngokuphindiwa inhlwanyelo yenu uyoyimultiplier aphinde andise izivuno sokulunga ukulunga ke manje usekhuluma ngokwakheka kwecharacter yakho kunezivuno sokwakheka kwakhe inhliziyo yakho iye ukuthanda imali awusoze awusoze unqobe uthando lwemali mawungaphana nezo bathandekayo mawungayifundisa ukuyikhipha isidingo singekho ingazukubuya uyikhiphe nje wazi ukuthi ihambile ihamba unomphelo ngohlangana naye ezulwini mawungayifundisa ukwenza leyo nto awusoze unqobe ukuyithanda imali so ezinye zeindlela zokunqoba igreed kuba umuntu ophanayo mana ke ngiphuthume la uthi kuverse 11 ukuze nithi nicetshisiwe kokuningi nibe ngabaphanayo uyabona into engishoyo uNkulunkulu anicebise nibe nokuningi khona nizokwandisa ibank account nizoshintsha imoto nishintshe nendlu nishintshe nani no uyanicebisa uNkulunkulu ngezinye izikhathi khona nizoba ngabaphanayo okuya kuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu nansi enye into ofanele uyibheke njenge reward abantu babonga uNkulunkulu ngenxa yokwenza kwakho akhona namanye ama rewards mawufunda wehle angisazukufunda bangifuna uvala ngepoint lokugcina mangibala nje amanye ama rewards kuverse 12 uzobona ukuthi imali oyinikelayo isiza abazalwane abaswele imnandi leyo nto mawusuyenza mawungayazi awuyizama uyiqale ukuzwe uxoso lolo wenhliziyo mawukade usiza umuntu futhi ungabheke lutho kuyena eyi khona into ehla kamnandi njengamanzi abandawo ngelanga elishisa enhlizweni mawusumsizile umuntu ajabule umuntu asizakala umuntu ngenxa yakho kuthi ixoso lolo enhlizweni mawungayazi leyo taste leyo izame leyo nto utaste leyo drink leyo mawuke wayitaste futhi uba addicted kuyona iyekeki njengekhoki mawuke wayiqala le nto yokuphana yokusiza abantu eyi imnandi man kuwumvuzo kwakhona nje ukubona umuntu esizakele uma ubuka kuvesi wehlela lapho kuvesi 13 yile ntokozo ebengikhuluma ngayo abantu babonga uNkulunkulu ubezwe bethandaza abantu siyakubonga Nkosi ngenxa yosizo silamukele kulabazalwane kumnandi ukubona ukuthi wena uyikhozi yenkazimulo ebheke kuNkulunkulu uma wehlela kuvesi 14 no-15 kunobumnandi obakheka phakathi kwabazalwane abasizanayo ukuthandana ukuzwana ubunye obenzeka ngesikhathi wena ukhipha into zakho wasiza omunye bese yanamathela kuwena nizwane nithandane kunobunye obakheke ebandleni mase siyeke ukuba ogombela kwesabo sidedele izinto uNkulunkulu asinike zona ziflowe kubantu abayidingayo celeke ukuvala ngale principle yokugcina angisazi ukungena kuyona kakhulu bengizothi buyela kuMatthew 6 ungabuyela nje kuwona ma uzopheqapheqa ngisazi ukufunda ngifuna ukuthi kunezinto ezintathu ejwayele ukuzivimba ukuthi sikwazi ukuba ilabantu engibachazayo eyokuqala igreed ukuyithanda imali ufune ihleze yanda unganeliseki ngemali onayo iyabavimba abantu leyo nto kwi-greed uthi le nto uJesu ayisho kuMatthew 24 Matthew 6 verse 24 mayethi ngeke uze wakhonze amakhosi amabili ngoba uyoyizonda enye ngeke ukhonze uNkulunkulu nemali abaningi bethu sivinjwa ekunikeleni ngoba siyayifuna ukuyibona i-bank account ikhula neyimoto zikhula nemizi ikhula sifuna ama-upgrades angapheli asaneliseki thina abanye bethu sifana nabantu basezweni mo igadi inhliziyo yakho ukuthi lokho nakho khona manje wanele ningakho mangathi uNkulunkulu angakunike lutho ngaphezu kwakho ungasho wena ukuthi umkhulu uNkosi ngiyabonga nganele you must be able to say that even if kukhona okuthandazelayo ngenhloso yokuthi ukwazi ukupha even more into yesibili eyenza singanikeli ngalendlela engiyichazayo i-anxiety uJesu ukhuluma ngayo kuverse 25 kuya ku-31 lapha kuMatthew 6 mayethi ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlala niyakuphuzana kumsiza ngani umuntu ukukhathazeka le nto yokukhathazeka eyenza uthi eyingeke mani angiyizwa mina le nto yokuphana ngemali ngibe ngisazoyisa iy'ngane emavasithi esho umuntu ingane ise-preschool no-20 years osasele angiyizwa mina le nto yokuphisana ngemali what if iphela ngiyoguga ngidlini esho eno-20 something umuntu ufuna ukusavele retirement yo-60 bani ukhathazeke ngengomuso liyamvimba ingomuso ukuphilela uNkulunkulu kuyimanje yes ikhona iprinciple yokusave abangcwele uNkulunkulu asifundise yona yana entuthanweni vilandini ufunde kuyo ngoba yona ibekelela ukudla kwayo for ebusika kusayisehlobo uma kunenala kukuningi khona ukusavela ubusika yes abazwane bayasave kodwa awusavi ngendlela yokwakha ingqulobane unqwabelana kuwena yonke into awuphisani ngalutho ngoba unenhliziyo ekhathazekele engamethemba uNkulunkulu ukuthi uma ngiyenza into ayishoyo uzonginakekela uthi uJesu bukani utshani basendle bukani iy'mbali zasendle zigqokile zinhle inembalabala uthi ngisho uSolomoni isigwili ezidlula zonke iy'gwili uthi ngisho uSolomoni wayengagqokile okwenye yey'mbali uNkulunkulu ayibeka yenhle uthi le y'mbali ziyasikwa yilahlwe kodwa uNkulunkulu uyayigiqabeza nje mahhala ayigqokisele nje ukuthi niyisike nina niyinuke mbijana uyifake manje nibole uyifake emgqonyeni
uthi ke akayukunigixabeza inina yini nibe nokukholwa okuncane kangaka mawuhamba entandweni kaNkuluNkulu uphisana ngemali ngokwentando kaNkuluNkulu awusoze weswela ma iphela uNkulunkulu angayibuyisi
hayi ngoba kusho ukuthi ukubekele indodle ingavamile wena lengaphesheya
and bakhona banjalo bakhona oPaul oPaul bafa bengezona igwili bebe benikele ngayo yonke into abanayo ngoba uNkulunkulu wayebabekele indodle zangempela ngale thina abanye bethu labo uNkulunkulu asichathazele angazi noma ubuya withdraw kancane nikula ma savings ethu asinike la emhlabeni ngoba uyabona siyawadinga mhlambe kulokwehla ngale mhlambe bangcono laba bangavuni besanda bayithola yonke into yabo ngale unikele unikele ubehlwempu wena ungabi nalutho umbekezelele uNkulunkulu ngentokozo uhamba uyovuna wonke umvuzo wakho ngale asimethembeni uNkulunkulu bangcwele zingcono indlela zakhe okugcina okuzivimbayo bazwana singanikeli ilento yokuba yizwe uthi uJesu kuverse 32 lapha manje ngifundela nje sengivala ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe ingubo ukudla imali kufunwa ngabezizwe ingalo yihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu nini kodwa ufunani uqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe khohlwani lezi zinto bhekane emazulwini netreasure esemazulwini funani insindiso nobungcwele na nokusebenzela ukuvuzwa ngale emazulwini yikhona konke lokho kunye kuyakunezelwa kunina niyokuthola nikudingayo uNkulunkulu uyonezela ngakho ke ningakhathazeki ngengomuso ngokuthi ingomuso liyakukhathe ngoba ingomuso liyakukhathela okungokwalo inkathazo nje yosuku yanele lona manje ngamanye amazwi ningacabangi njengabantu abangakholwa abantu bezizwe bafundiswa bese bancane bese abantwana befundisa abazali babo ukuthi yeyi wena funda khona uzosebenza ube nemali ikhulu ingane yazi ukuthi impilo igcina lapho into engiyiphilelayo ukuba nemali akudluli hey thina abazali esikholwayo uNkulunkulu akasize ukufuna ukungafaka umqondo wasezweni ezinganeni ukuthi iultimate end yempilo ukuba nemali nomuzi nemoto nanani yasemhlabeni kufanele sithi funda wena khona uzoba nemali ukwazi ukunikela ngayo khona uzoba nengcebo ezulwini amen ngicela ukuyivalela naye bangcwele so ngizame ukunikhombisa ama principle ukuthi singenzi lezi zinto impress abantu uNkulunkulu uyavuzana asinvest emazulwini ziningi inhlobo zemivuzo ngizamela ukuyibala asinganqandwa ke igreed uthando lwemali ukukhathazeka ngekusasa nokucabangisa okwabantu basezulwini asithandazi.